It's Jay's Classic. Million the Trap, huh?
Young Jagger. Leo lazima tuwake Masela kawa pilini mwake Bumba, kuno lazima vikatwe Steam paka misumari nyoke Nasema dansi, dansi, paka shite sisi toke Kwa wale wakuni basi wa moke Kupati, pati, paka yogoli weekend Hatogopi hata timbwili lizuke
Amina, sanue na mwajuma mutimbe viwanja Maana huku picha limekusha anza Watoto wakishua wawezi kutamba Maana kinanukishwa kwa dera na kanga Wacha zigongane, nyama choma zitafunwe Turuke masebene, mara moja moja tujivune
Moja moja kwa watumiaji Zanzi dompo na konyaji Kiozekana counter move kwa wanywaji Pilika sisha busha na ukukamatia toto DJ anatupo mzuka siyo kwa kitoto Wengine mkononi nyaki chupa na za kopo Then tukitoka twende tukapate joto
Wacha zigongane Nyama choma zitafunwe Turuge masebene Mara moja moja tujivune